bambi short as bean. Lo putu tin. Kande male ning. Kanzula le fin. Usuku mbonke busy. Pushi business. Kankaza mizi. Fika patini. Bambi short as bean. Lo putu tin. Kande male ning. Kanzula le fin. Busuku bonke peace, push your business. Can't pass a miss. Hepatine. See ya, hepatine. 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 See ya, hepatine. 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 See ya, hepatine. 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 Ndanganya khaya ngokuthanda izinto kula box igcwele utshwala mpo yonke into mojo xa ndiphula phepha tini soloko ndivaya nestoko bude zindala zibambe imilomo sipide kwimeeting engidize ball issue andibabhemi tuka jonke ithangi ezi yonke ndithuthu nale disco light indiza dizi ndibona nkungu kukho la bhuti ohleli yedwa ingathi libunji yoyo masibhethi clipper zowina namhlanje fethu i-oled lakhalaza leti nzofele etywaleni kuspin the board ukuvezwa amabele yosofele emanyaleni makhelwane qalaza ubiza amarhade epatini andibina stresh xa sebumnandi genelo marhade notyaniso ebe ndavuma ndikhule ndiwakhe ndingenakhavela impahla ndayitya ne-oyakho ifuna undimithi soloko ndithonzile okukhanye bemkile umzali wakhe unewarusestressini etiphele weekend uvalelwe ekistini nathi simone ewiniwe lajenda sosiyibona ikhetshile ifuna usibona sifile ndifuna utyutsi ke ndinemithi ebhenkini ubumnandi awupheli ntombazane nxibi sicebhe kukwintsotsi ndafuna ukubhetha izobetha itafile itoilet fike ebhatini sibambi short and green nobhuti uthini Kanemale ning, kanzula le fin. Busuku bonke peace, push your business. Kanpaza miss. Ebatini, 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 ebatini. See ya, ebatini, 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 ebatini. See ya, ebatini, 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 ebatini. See ya, ebatini, ebatini. Hepatine.